mama yangamba mwana wange nkulabo vubuka naye mukama yempaji omunyweze yayongera nangamba tikale ne bwendi banzaye kusibiri entanda tobanga ku mukama yentabiro
kiseera ekyo sakimanya anti nga ne vubuka limbaga
bwenkuze 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 ensige no nemmeruka munze kirabya mazima nti ense no nebyayo byonna nzani bwogipima mukama sigala kira ngumidde ku gwe nensiga gwe suubi lyange nekweka kati nange ndi muzadde bana bange mbalaba muvubuka naye mukama yempaji muginyweze nyongera okubakutira tikale ne bwendi banfudde mbasibiridde ntanda temuvanga ku mukama gwe mulamwa
kirungi musomyeko ne Bible twazigula muzisome
kikulu kikulu ekikulu kyensabera ne mami bwatyo mukama bwalidda nga famire tuwangule ffenna eyo nno ensonga gyetubasaba mukiteeke ku mwoyo mumidde ku gwe nensiga gwe nekweka ngumidde ku gwe nensiga gwe suubi lyange manyi gange njogera amazima taala yange wensibidde lwe lwazi mwe nekweka kati mukama mungeri enjawulo nsaba onzikirize nsabira baana bangeeyo nsabe bawa omukisa nabo baba omukisa eri abalala bwe banaakolanga mukama obenga musaale mu byabwe bwe batambula nkusaba obabeerera ettaala eseeno bwetaama mukama nsaba obabugirize mukwano obawa amagezi balemenga okujula mu kumanya ate bwe banaaganja okusooka mu maaso gogwe mukwano bakozesa omulimu nga n'entiisa ye beetoolodde ngumidde ku gwe nensiga gwe suubi lyange manyi gange njogera amazima taala yange wensibidde lwe lwazi mwe nekweka ngumidde ku gwe Wake up.